nanga ngempela sonto ebushado tate wethu asila nanga ngempela sonto ebushado tate wethu. Baba usidlo sibeka amathambo zalo tate wethu. Baba usidlo sibeka amathambo zalo tate wethu.
Time.